Let's fight you. Yeah, yeah. Let's fight you. Yeah, yeah. Matonga maurwane ya satoni ya kuzamo panda kuku kama made in the music. Tuneba mba suitu mani ya jumeki senti and flop on face ya kuna logic. Abo mga pracha yoga sata wane zita pera kaba fundi suchi banarza na magic. Nitukwane ya nitivinga zileriki. Yeah, nitoyo mira make up unipo kwenye marubi kangwe nitoka na rappers unochira majen 24 wake up rika 2018 kadishu misa zutela zoba gare 2010 tafako ni jena personal ya kuna hoka line zoba fasha mara kuna rena hoka ni tiger na kwata la fifana na ya buka yo niko twende bad man kena nitparera kanda zwe na tendi mess man kango mbute sorry man flows koni tukura sako kunga zikame yeah. Yo nirini nisamfura ninga king mujaji mara kunena va still na namusu ndiso kani ni chincha mazina lunji lunji maybe zino nina limwa nga zota di poster nisa wonali koni tanyisa ni tive life ya magenga nive creative nikona record hapa penga naleva kapu line busa chane ka Facebook imela ni tutori kori ndiko ni vandenya bari ya lukau zino ndo ifura kopa ko hijack a flamingo bifara kachopo nikopa MT na ndipira MT chifazo kopera kaposo yanu MT ni deni kope zitu zino chira kande. Dine chitokoro chazi punchline bumbe zivo mbrapa batokora kande. Ende watu batu sora wono mesa panano kato kodo ni metro zomba nusu fandine. Main event na litola chitina mara ni umbula pusa ya zizi tuzuko tine. Niko tila na zithanga zubiri zomba ndo farato mona jeri zomba landi totanga mafiri nechia zote na zicheri nominati wakati chima pandanu 10 why niko filonga rinu wa speciala kari niko faunga rinu ya story ni muna jani piti ni ya suti yoyo konga fokala niko samo representa leli venda kaba venda ni chutera matena ni zive ilokala ngabe ndizu tiboru na buka yo uya uhaijeka chonde ndasa doropa kama bebe lingwe libori liko tumisa toko farangela buwebo space la rebabo kama bebe ngari niko tumisa toko farangisongo tuma habeba tubote monu tiba sinonga mabebe kolepo yanga iya dura ndeki gini ndi ya dura unless nangwana kasi. Flow zanga zina chuleme if you wanna prove that we any door ya main ni cast daily. Fane zuri kaishome niko ni komba ni reply. Toko fare kotota mabari ni apply. I'm the real dog from Chief Town Dog. Never mini na ma alta neka live on a job. Trekanga ndi switch ungar ni ono then a switch off. Ni kwale ni na spani none puta ni mapisa. Zoni cho tijos kanda buku zobu mbezi mamtanga. Suti lisa kosi boss tika vamsanda. Tiro ni chichuro chisina salari man. Nabendo no besa majwari man. Nanga mafiri ndia ni doda ni nakari. Lerika linga ni shumi sasa vocabulary man. Pumula nindi nivuze mafungwango mutoma nina ngazifuwe awa toya ndo nirini auti ya chulamba mara ndivo lukau no levele mtu asiene no fuka mikano ngani pifa nanga po sarungano 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 hobo na vangwa batukana sarungano baya vale vele mukoni sarungano mara bope zavo lipa mba tivo ufaru mixtape wanu waba bubble gum wafa mtivo utabanya mara mbrasi katikwanya ndista bono koni na ya problem ndato wafu ndani prove line ya nongo tanya zori nina ndale ya fame rotombo zubona nichu jikere make day. Only rich and gore in the air. So nendinga ni thabanda ni tibisa ni kainai. Ni useless empty ni basa kofa ni mkwaro ni dukwane. Kabeba ni kumbe na mtaro. Ni yalora na vone chapambero kavraro. Na chaya ndeyo chinera makazi kama nyaro. Bona ni notiche ni sona saza ia. Dobona ni kamsiki nchwa ni debu wa ii. Mafionza lera nchwa jo debu la ii. Fruitman ni abaisa nchwa ni shoto era ii.